Dag. Hugo Menye.
Gachi B.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Kwa kila kitu tunashukuru, alhamdulillah, alhamdulillah. Watoto wa Mungu tunasema alhamdulillah, alhamdulillah. Kwa kila kitu tunashukuru, alhamdulillah, alhamdulillah. Abandu wakela tunasema
tuna vingi vya kuabudu ila tuna mwabudu ja. Amefanya kila kitu hatuogopi njaa. Hela tunatafuta zijamani na furaha. Nilinge jone juani na amenipa mitaa. Malafiale, bukaga husilambalale. Nyumbani sherehe ukipikwa mchele.